na Baba Yaga
Kitunze
kwenye hii
hey. Toto za machis kama tia wakinyea kambi kanyagia soda na togwa no bia ni woga na mbegu ili kuwe na mwagia Bapa
ona watalia
Samata
toka Tanzania
na Nacha
Nacha kachangiwa
kwa hiyo Basata na nyinyi mtafungiwa na nalina baba mbadude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjegere du dude la wanangu geto butimba segerea mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa ametoka kucheza yani kazi kazi
kama nitambe bila maneno kazi kaombea yani chuma jile chuma nitete mwaka lamba we don't care yani tumewaka moto 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 vitu vimepata moto moto moto
Yogo kashundwa kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangati
Wewe
Kwelwa bongo mnachekesha na kuja na miko tusonge maisha Nati kisa
Aise
Mpaka manzese kwa raisi
Kisese
Ngoma ya moto
Ipose
Kati mtu kati watu kati
Paka kuche
Na nalina baba amba dude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata ama shuzi umetaka ganjege Du Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa metoka kucheza yani kazi kazi
Kazi kumba nitambe Bila maneno kazi itaongea Yani chuma jia chuma niteche Mbwa kalamba ya winongea Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vito vimepata moto Moto, moto Cheza kidogo, cheza kidogo, simguse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu, bebe
Cheza kwa step, simguse mwenzio
We on top, du Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa, metoka kucheza yani katika
Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Ficho vimepata moto Moto, moto
Tambe